Kweri mpoyu baby kuchika pena umba chinje. Na imbekeza maezi na majezi bose babita. Nezo na munga na peza mambo yanga finali. Awe kansi si finali. Si finali. Awozi kweri mpoyu baby kuchika pena umba chinje. Na imbekeza maezi na majezi bose babita. Nezo na munga na peza mambo yanga finali. Awe kansi si finali. Si finali.
Mami ni wewa mutima wandi ufuwa ya weka. Nalichula sana mami paku kupusanga weka. Tole lorela pamo, no kuishisha pamo. Ukwangalila pamo, no kutandala pamo. Mami ni wewa mutima wandi ufuwa ya kye. Nalikusanga mami chaka kushe.
Awozi weri mpoyu baby kuchika pena unga chinje. Na imbekeza maezi na madezi bose babita. Nezo na munga na peza mambo yanga finali. Awe kansi si finali. Si finali. Awozi weri mpoyu baby kuchika pena unga chinje. Na imbekeza maezi na madezi bose babita. Nezo na munga na peza mambo yanga finali. Awe kansi si finali. Si finali.
Mwana nangu pia chungulo na ingila. Kulia kuine kubeti shila la tulo. Tonto kanyati baby. Mwana kwa libo mtu wa sendo tulo. Yeah. In reality, the one I love.
Yes.
Baby, you are crazy in love. Yeah. The butterfly, your bird look like our one safe. I dislike, how do they say? I'll care for you. You are so amazing, I'll die for you. Some yes. People say so, I love you. Don't ever forget, man don't buy love. It's love, no man, no honey. Let me touch you, my baby, my honey. Nobody should touch you, baby. Son of this.
I was waiting for you, baby. Kuchika pena unga chinje. Na imbekeza maezi na madezi bose babita. Nezo na munga na peza mambo yanga finali. Awe kansi si finali. Si finali. I was waiting for you, baby. Kuchika pena unga chinje. Na imbekeza maezi na madezi bose babita. Nezo na munga na peza mambo yanga finali. Awe kansi si finali. Si finali.
That's deep.
Wenze kagelo kabwindo mutima. Wenze kagelo kamushe mutima. Oloba ni uze inenezo kana. Mati kagelo kabwindo baiwe. Sitanga ese kunitea ya bola. Kansi iai inenezo zinama. Awe mwandi wakwanya mutima. Inde apa nilimu mutima. Sindiziva bamele vichitika. Kami uze kapena nilota. Ine dandi nariva kirezi mumutima wandi.
Nangufe nifundishi mi. Chamwene ifi muli iwe. So mami nde imbaga chefu. Kudishi mi papyo na panusha. Let's go.
For you baby kuchika pena unga chinje. Na imbekeza maezi na madezi bose babita. Nezo na munga na peza mambo yanga finali. Awe kansi si finali. Si finali. Awozi weri for you baby kuchika pena unga chinje. Na imbekeza maezi na madezi bose babita. Nezo na munga na peza mambo yanga finali. Awe kansi si finali.
Finally.
Si finali.
Get the street demon in every like in heaven. It's a rotizo. DJ wants boots.
Yeah.
Yeah. But still po.
Mr. Benson Steam with Kelvin. Wow, bena guafiapo. Sister Precious. Ah, we are designing out now. ISK Soto Swagger Boy. Cotton Bay Whiskey.